Yeah, Balule zilile lile. Nowadays in the Makonti rakiti. Chains on back. Chikondi ndindalam. Vama love ndi kulimba. Nowadays in the Makonti rakiti. Konti rakiti, oh baby. Chikondi ndi makwacha. Vama love ndi kulimba. Nowadays in the Makonti rakiti. Konti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Hey, nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby.
Zenwap.com.
Ndiza masiku wano zinga kufokese. Ndabisa mtima ndi wobonga pweteke. Chikondi choera ndi machifuna koma ndi mapeza chakuda, yeah. Ndi mafuna nkaza nga ndi konde sese. Tipenge banja ndika muvalike mpete. Chikondi chakuti satananza tundi banja sanga konjese, hey. Koma ai, ai, sizi makara choncho, hey. Kapena ndi kutsowa mwai. Ndingo peza nsato ndi mibobo, yeah. Wachi yamba nali kuti ya kufuna benzi. Wachi wiri na ya kuti ya kufuna renji. Wachi tatwa nata wati ndifula machenji. Ne mwana wa mwona bale ndifuti girenji. Chikondi, chikondi. Nowadays ndi Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Anyamara kunamitsa magero. Magero nao kapita mvivero. Kodi di kupita kuti kulibe ali jeni with me. Loving you baby commitment. Chikonde chatu chinga kale differenti. Ndika kupereke kumakoro. Akati darise agogo, hey. Nifuna love yako. Sifuna chuma chako. Ndipa sebe pure love. Chikonde chizakala ndimpamvu, oh. Nifuna love yako. Sifuna chuma chako. Ndipa sebe pure love. Chikonde chizakala ndimpamvu, oh.
Zenwap.com.
Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Hey, nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi ndindala. Vamala fundi kulimba. Nowadays ndi Makonti rakiti. Konti rakiti, oh baby, hey. Chikondi ndi makwacha. Vamala fundi kulimba. Nowadays ndi Makonti rakiti. Konti rakiti, oh baby.
Zenwap.com.
Chenzo mbale. Hey.